jo tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare sappo e tati lewru décembre hitane 2016 jena yamde soki do studio tamani miden tawa e les maisons de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji di Umar Waygalo Salim Juhara wonto boggi jamde to sekirabo on kompititte ko wiide ko yata malin koobe teme dido idum buri dum jatti kanye iwri leleede alanzeri ndi dibbab iwde ton holita wiide kikkide kenya be nati do bomoko do lamo holiti wiide malin ko wobbe kasana keddi cagal kan wiri fintinede le nokko walde huminino hono malin koobe dibbitebe wakkati furbe be koliti wiide dido golleji gasa e fesabe debbe bi torraji kewdi ngada ma fewde be do yimbele be bi be do yimbele njoppi ton kala jawlele mudde ko joggi fu be bi kambe be ngaran fiide le dabar yalla yimbele ban kenta jawlele mudu en kabaru goddo kasen be koliti wiide gube dum wono godle sa haleedi meden di yimbele gombe le gubal gotal kanyen en bemindir nokku no detteda danya le lamu dire be koliti dum wadi sababu su yimbele didon keddile hen goto do barmi hen dunke andal kabar no tariki wori leleedi ni kanko no detteda bakari kani ya o holita me do dali adna kenyen du mokkan barano duubi chapande jetti e jetti wattu jono dunke andal wobbe kase gombe leleedi meden di kelliti wiide lekki mawki samiri mali sikirabdi wono sembe kabaruji di min jogini on do betande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedade ko yata malin koobe teme dido e chapande jeegom e jeegom kanyi en dibba yude leleedi alanzeri ndi be jotti kikidi kenyen do bomako do wiyama wakande be garano leleedi meden di duube piliri fa heddir leleedi niger ndi wakande natan no le nokko onde hulitan wi dum le dato gol jaati yimbele dido keddile hen malin koobe goto do barmi le hen tagal mudu fa hande hulitan wer won malin koobe jeenoyom kanyi en dibba yude leleedi guinee equatorial ndi wattu jono walde humni non kabaru malin koobe dibbetebe wakkati fu be kolli metti mabbe no dido golleje gorri be bi yimbele alanzeri be no nangiri yimbele mali be no sa dewi dum feewa e feefa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
won bibbe leedi mali kuliti be wiide e lesifaji burdi fuf nawde woni ko be jaltini be der alanzeri hakke balle tata woni ko be oddi min e lesifaji burdi fuf nawde be paddi min gazuzu bundi yoga am jaati fiyama dum woni ko kanko Yusuf Dumbia goto e bibbe leedi mali jaltina be alanzeri be haali won kuliti be wiide nokku be golato do jaati woni ko be bamoybe non no juudo polo be ngari ana wara balle seeden woni ko kambe lam ko be leedi alanzeri be ngadi imadaraji yaltinde jaabe saharabe buri ujinoron jaabe runda afrika woni jaltinaabe ana e mabbe temede kewde bibbe leedi mali tato jaati kedige leedi do imadraji jaltin guldi jamma altinerande woni ko temede ido e chapone jeegomo en jeegomo bibbe leedi mali jaltinaabe nababe to niger tun ngartira bamako der d'accord de yimbele jaltinaabe be woni do be silmina lamu ko be leedi mali be kulti wiide wobbe dun ana lawul warde fedde bibbe leedi mali jaltinaabe be holiti metti mudum bangal yebare lamu ko be leedi mali be wottune be do ngarinde
fa hande waldi dum woni jabbititore wakkati fu hono yimbele ngartitebe leedi elbe be kulti wiide kambe ko mabbe be landini fa be do yimbel birfito e ngenyaaji muude dum e tawede fu be biiso be do yimbel birfitikino kan natirde yimbe be laamo kanyu hani fiyande dum dabare fa yotto suudu ministre humnino kabaru yirwere nedda ko suudu ministre humnino kabaru malin ko be gombe njolaari kede kanko no dotte letna no hum kulbali o kanko yo gollo dum to malin ko be jabbitite wakkati fu so ngarti to ko ma hali do hen do faccitango mumini sendebu
les autorités algériennes
laamu leydi algérie yaltini bibbe leydi mali yoka e nabbi be agadez le lady niger ton woni ko lamu ko be lady mali kany ambassade mali gondo nyame dawridi wirfa gol mabbe iwbe guine equatorial be doma kan teme dido e chapande jeegoyon e jeegoyon iwri algerie jeenayon iwri guine equatorial nde be ngarti inde mabbe winda min dawra mohamofu rutata wuro mudo ministere yirware kany ministere kumani be bibbe lady mali gobe tiagal lady ndi kani daranade kabaru
mabbe ministère de malade de l'étudiant
ko min darti hono suudu ministre humnino kabaru bibbe mali gombe njola be kanye suudu ministre wondu kasen wondu leleedi meden di humnino kabaru mali leedi ele godde wala fu ko be jabi sifaddo o do kabaru ko heewe yimbe la ngartube le nokobe fu hulita wed be njoppi kakele mabbe fu tiagal wala fu ko be ngardi juude boole be natir do bomo ko do non do wono suudu humnino kabaru hono yimbe le dibbetebe wakkati fu be kollitiri wiide be bi wattu jono do be ngaran fidle hen dabareji yalla be do yimbe lana kewto jawlele mudu en AME hulliti wiidan wonde ha dun do wono fedde wonde to alanzeri to humnino hono kabar hakkeji bibbe adamen kede kanko no dotti Ousmane Diarra kanko laami de do fedde ko mo halido hen do foccitango Muhammadu Sabaseku
nous sommes en contact avec
minan e fedde alanzeri kumani de hakkeji bibbe adama ana martondiri kumpa min dawran dun no minan e Amnesty Mali e kanye fedde kumani de hakkeji bibbe adama der leedi Mali mbawata gulliditde salam ne mbawa nawtoraaji sariyaaji no be do mbawata hewtude fimun en kejabe laamu leedi Mali ngombe alanzeri be kanno huncande dun hore be do fay yewtude mabbe newaki kamar dum jamarnde e minen halanan en e kanye pelle ko manide sareaji kani tamondirde juude yalla eden baba daranari sakiraba amen ngartirabe e lesi faji nawdi
sakiraba so ngabiddo bemal ande me ande gal odo baynil tertol mi joji modo hello amen gal min waddata phase facebook e compte twitter studio tamani e quality wide gubal gotal ana lesa haleedi meden di gube murtude wiama yimbel mabbe memindiri ton be memindiri dum wonan le commune danga le lamu direy be bi dum waddi sababu so yimbel di don keddile hen goda kasen do barmile hen kanko don wonan mero gondo to holiti wide wattu jono gendarme ngabe an domta le o do nokku fa ngara jewto yalla hon dido golleji ngadiri kede noddete do buba hasan touré kanko non maire commune danya ko mo halido hen do faccitango muhammadu samaseku
yo kabar basi imido hakunde sakirabe non idon kedigi hen goto dum barmi barmudo nabama tumutu gila hiccanke wattu minwi nani wiide gendarme en kan yari tum bezoradi fam kabar mudum den no hono bimini hakunde yimbe le jeedabe non be jeyaka fe e le commune am o wana le commune am o jaati won do jobata lempu le commune fifu der hari boma won do be jeya ka dagan do won do be daaki basi fufu wala hakunde yimbe le don be kay kambe e koyma be tan ngadi basi goto e sakirabe mabbe be sini sona daako bangi mabbe tum ko be chalani mako won ko basi immi e fufu be jon en kaborde den no mo fufu uditi yite do bandu hakunde 14h 15h woni ko dum wadi don e don woni ko didon be ka keddigi hen barmudo okay sarama sedan wattudo be gaddimo gamenga fadde makko nabede tumbutu ton hechanke
be quality wi de lekki mawki samiri mali kanko dunki andal kabar no tariki leedi ndi wori no dotte bakari kaminya wiama o dali adna kenyan du makana bare duubi chapande jetti e jetti wattu jono be bi o janginowo jande do do wori leedi meden di do wonno janginde do wono janginowo tariki kanko no dotte sumaila sanogo kanko do janginowo tariki leedi meden do holliti wi sa ewi o do neddo mali lekki mawki samiru don le nokko o kede ko mo sifirdo hen o do neddo worno do faccitango muhammadu samaseku
Bakar Kamia yo kadime ande modo wonno o neddo dun boydo gollande leedindi gilla fade bamtarindi o mo jeeda dun e ngadube imadraji kewdi fawde e habgul margal e humcande hore bamtare ndenno mi jogirimo hono neddo jom famu modo hono abirado hono dun giirado mine mila wiide dande mako ana momi non sanne bangal kala jiddo beedoraari famu do tariki leedi mendi mi anda hakika adadu dewte de yaltini sabi o mo e kabaru dewte de tariki leedi malide gilla wattu sere tiagal 1930 wakande wakane dewte woni ko o windi sifa kanko hermako wakande ande non onono kanko dalado ampati ba wirini kala nayajo iwdo sifa likki muki ande sumi denno bakari kamya yo likki muki sumudo yela amen kay yo nawtrade kala ko o yopani en
Union Européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrabum jurni den jeyelo onne le kreduji to en pudiran do kuchala do ko yaati himbe la chapande nayo lami be ton dogotoroje de no dirta asa ko kanyen gotna be gombe ton be kanyen gonde famminede illa kenyen kabar no chafaje ngorji ton woni fana modu fab jeyelo hon labal kanye chalal han hibir sembe le dedo no kule se yurute ngardam faado an songodo ko yaata rewbe le sappo idon le commune nokko no dirte da bara wiama kenyen kambe tili famminet tono be kani marirde ton kudde mabbe so bami faabe demi ton sadde ngewu mabbe pamoroy koyi lannibe odo goldo wono suudu wondu to an songoto humnino kabaru demal do tu gorgal walde o en zende no dirta leedi almagne do nor de vonde do walde o en zeli leedi almagne di jeya se yurute ngardam faado duwan sorobe kolitiwde walde o en ze wonde kasen leedi itali kanyum faabe don yimbeelbe kasaraaji kammo jottinoto duwansoto le sappo jetti lewru juendu ko yaata yimbeele temdere chapande jagon kanyen pabiraton wakkati jonobe kolitiwde chaakuje gawri e maaro fa yotto yo cuddamaaje kanyen e daage e arkillaaje wiyama dubbe pabiraamo ton don fourneeje ko wattali henan yafa miloji jena cfa se yurute garanti minirem faado segudobe koliti wiide dum on leedi haramaini ndibe pabiriki himbe la gombe to segutobe ngala bawde le lewru al mawlud ndo holita wede pabiriki be do himbe ton chaadan e tew holita wede chaadan tew dem dokki ton de ede kewi sanne sekirab do katte nyalo ma hande kabaruji meede dimi joti on sanne hedaade hejo jame holiti de wiide studio tamani do wala fu kon faana amen sona kudde on do kabaruji de e fulfulde ka fa hande fati je hono andirdo no do e seeda yotere meden de ana wodi wassalam Sijo tamani